Chara. Hip hop for the life, hip hop for the next generation. Hip hop for the life, hip hop for the next generation. Nachukia wanaoimba kidogo, wanaoimba kwa kubana vinoto. Nachukia wanaoimba kidogo, wanaoimba kwa kubana vinoto. Nakutuchukia, nakudisaidia. Nakutuchukia, nakudisaidia. The hip hop, wanelewa mitaani, put your hands up kama umekubali. Wanelewa mitaani, si wa hands up no umekubali.
Rhymes, sound, mziki mzuri hip hop. Ukisikia ripo ka uta stand up. Porojo maneno tunaga tunasema shut up. Head of the family, father, head of the music. Hip hop ilo kitoa dombada mziki wenye sata. Diamond ndikwa riko toka Faridi kubanda mangosha mengaka. Hip hop juu, hip hop juu. Kwa makaka sister duhara Mr. Bruisha la kakapa boom. Una inspire mziki mzuri fire. R.A.P. mwana Hassan Gwea. Mungu wa kuradhe japo hip hop inelea. Damn chap, hip hop group o Masanza na ya supply kaza sana hamcha popo. Rhymes na wawasa majaji wanasinzia. Izime challenge us cause I'm here. Miniko deepa kama jongo muwezi compare. Angapo kipaji mziki ndo alakati maskani. A great punch in my heart when it start beginning. Nila isku wa mkali la talenti kiko mini.
Hip hop for the life, hip hop for the next generation. Hip hop for the life, hip hop for the next generation. Nachukia wanaoimba kidogo, wanaoimba kwa kubana vinoto. Nachukia wanaoimba kidogo, wanaoimba kwa kubana vinoto. Nakutuchukia, nakudisaidia. Nakutuchukia, nakudisaidia. Where the hip hop, wanelewa mitaani. Put your hands up kama umekubali. Wanelewa mitaani, siwa hands up no umekubali.
Hip hop huni, hip hop mziki duni. Hip hop wai uzi kumbe tuni uhuzi gati. Duti ya manani paki ama jini azma. La mili kichwani pa mdo tamaduni no. Paki tu ataki dozi wake MC. Paki mkumu sanctuali hawa ndo mabepali. Yani ndane biti hivi vichwa fulu nuksu sungo kali. So watoto wajuzi loma kuzi. Mafundu wa mafundu wana ujuzi wana utashu wana funja fazi. Se, hawa ni nuksu paki na teba pasi. Sikia haya mafundi mwanafunzi mim kufunzi njo nikupe
mafundi.
Mkabu zaidi ati ae tupaki hawoni ndani mafundi akinyani. Kwenye kudandaki miti utaki kalime shambani. We mziki bei gari. We ni kichwa cha pipu na kilu na sukari. Tega kichwa upate kwenzi no idadi. Toko kwa paki spendi fake MC. Napenda pure MC. Bado kidogo wawe waki masawa. Nataka noti mala vilasi mala vidoti. Mala kutembea kijoti mala kutembea vijoti. We gonna die the full shit. Foolish.
Hip hop for the life,
for the life.
Hip hop for the next generation. Hip hop for the life,
for the life.
Hip hop for the next generation. Nachukia wanaoimba kidogo, wanaoimba kwa kubana vinoto. Nachukia wanaoimba kidogo, wanaoimba kwa kubana vinoto. Nakutuchukia,
hip hop.
Nakudisaidia,
hip hop.
Nakutuchukia,
hip hop.
Nakudisaidia,
hip hop.
Where the hip hop, wanelewa mitaani. Put your hands up kama umekubali. Wanelewa mitaani, si wa hands up no umekubali.
Kwa unasema madini hadhira ndo mnafaidi. Fanane peni na pasi lipapu kusawi. Kudelimisha jamii so bifu na fixi fixi. Netaji utachi so mi wanduli hidi amini kwa spasi. Yatu wezi wana tunaradi fatu. Kule kule skuo na toboa odolea fisha fake lapa. Mapiwa ndo tunatimba tunakita ngoma. Kali za kwa ozina buma za kwetu kama chakulu. Spokulu utahisi njaa.
Where the hip hop, wanelewa mitaani. Put your hands up kama umekubali. Wanelewa mitaani, si wa hands up no umekubali. Where the hip hop,